Yeah, yeah. Prof. Ellie, Doc Miggas.
Huh?
Uwe mkwano mane 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 Jangu na wetu nyunyemo. Would you wanna leave me lonely? The scenes that who you really wanna be with? Uwe mkwano mane Jangu na wetu nyunyemo. Would you wanna leave me lonely? The scenes that who you really wanna be with? Uwe mkwano mane zuko se sirens every day. Uri corridor, everywhere you see me dead. Kuta isabu liwa munze gamanyiti one day, bulichanga ne mubede. Simanyo lava kwe time weduka, kalenda zichuka na ye mane totuka. Girlfriend ye ya kubye, nembaga ye ya somye, songa za kasao butawela. Wangamba to be loyal, kemfunye katele kenyo menga na balodi. Aha, seba kanyonga molela, because na yesula na minyera. I look good and I smell good. Beautiful creatures all around me. Money, you deserve me. Kunonyeza chilo na misana. Mano lumia jangu jendi nange vibemo. Simu wobe. Uwe mkwano mane mane mane. Jangu na wetu nyunyemo. Would you wanna leave me lonely? The scenes that who you really wanna be with? Uwe mkwano mane. Jangu na wetu nyunyemo. Would you wanna leave me lonely? The scenes that who you really wanna be with? Newebela wawelunga sikole na kuba kwecho nyabole chemo chinchoma. Onyaguli bibala yunabia nzisiri na zaponda za biba binyiza. Njagala nange mbugeko kukabimba. Zibe mwenye chemi sana chirie kusabina. Gabile mame nyumba ngakalina. Ntuzeba na maulide ngabile kubatalina. Mane na wapana olilet. Ama banje banje no debt. Olundenye wasale hamo nechigundu. Toli peya sewa fete dukuzira mane toba rea. So, if you know, come, let me have you.
I never done like you.
Oh, Nagirina Jolly, let me find you.
Dive, dive, double up.
Uwe mkwano mane, mane, mane. Jangu na wetu nyunyemo. Would you wanna leave me lonely? The scenes that who you really wanna be with? Uwe mkwano mane. Jangu na wetu nyunyemo. Would you wanna leave me lonely? The scenes that who you really wanna be with? Akasente,
Akasente,
Akasente.